Hey, IG Remix in San Francisco. Leo ni peni tarendende Nyuma kishi mundu kanda ndembende Nipo tamu atende Kumangine nisiende Nichanganye kama dona na sembe Nachitaji unipende Ongeza makeke ni data pia Nipenda mate nilewe kama bia Koko nimeoza nishaji pia Nipende japo nyuma na yapa zia Usini pepenzi le mwendo kasi Perere nyingi kunigasi Wacha Moyo wangu mope kama karatasi Kuki uchafuo ndo basa Kacha Nini na nini Sitaki kusikia Wewe na mimi Ndona nivutia Nikuwe iti mwandani Ndo wangu my idea
Show me fire Show me fire Tonight Super Friday Super Friday Go low No nada ta No nada ta Tonight It's a party day It's a party day
Ondoa wasi, ruka juu Vuta kasi, kama tena sister du Washa nyasi ya umikasi tu Na huu moto kisha waka ni zaidi ya kifu Usiwaze, jimix hapo kati Kumeshona ile noma mbaka basi Ndani disco light, yani show ni bombastic Na ukichoka kuna juice ya nanasi Yani full haina dazi, iko wazi loko Tunamwaga razi, mkunazi mtoto Bila pupa kujirusha bamba kanga moko Washa moto, kimenuka bai koko Toto wakizenji Zanzibari Today tutaspendi usione atari Ma usi uwe bendo usiende mbali Baby candy hii weekendi tukaponde mali
Go slow Show me fire Show me fire Tonight Super Friday Super Friday Go low No nada ta No nada ta Tonight It's a party day It's a party day
Leta longo longo ni kuone sister du Sipendi maku Ukitaka vita basi shwari tu Kwani ni vipi mkuu Unakata mauno sisi tunakata kiu Kama una kitu utabaki kujilamba Niko na matizi yani bampa to bampa Jasho zinafutwa kama watu wapo shamba Ufurai uchukie na jua limekubamba Karibu ni wote pande zote za mitaa Chunga pochi yako pale inapozima taa Sio leo tu hii ni best all day Pari lipo on kila kitu it's okay Njo mama lai na kupenda kila day Na kuambia ukweli mama wala no lie Nikiwa nawe na feel high sio low Mimi Jay-Z baby wewe J-Lo
Go slow Show me fire Show me fire Tonight Super Friday Super Friday Go low No nada ta No nada ta Tonight It's a party day It's a party day